As bang mi san, es ten mi san.
Okay.
A Sizubaleke inkinga nyathi amalesale phansi sikesbonisa no ekalo makabana nawo anglali Masawazu kazulula mthandi ngifuna uhlezi nami khola sithandwa sami Ngobe nizwa yini yami ophelela kuwe Anfuno chimpa anfuno chimpa anfuno